nothing more no more than kufuta tu machos ulipolia ilia na wewe ulipolia ilia na wewe ulipolia ilia na wewe
kiti wale gizi wama kuchi kondi kiti wale gizi wama kuchi kondi
mambili siwa kundwe la peta fika mambili siwa kundwe la kweti enda
Smile, baby, I'm on a mangazico.